kwa nini taki kunijibu? Mitihani yote nimeshinda, nadhani wakati penzi letu sisi liwe wazi. Roho yangu inauma maumivu, sasa basi niko thabiti nielewe, pesa sio mapenzi kwa utenzi huu nielewe, baby nakuhitaji mpenzi, wendo faraja yangu, wewe ndo faraja yangu, you're my baby, wewe
ndo wangu
nyumbani ukamsabahi mama, tupate baraka za wazazi na uwajue ndugu zangu. Dini zetu isiwe kama hoja, pingamizi sitozingoja, niko tayari kukuvisha pete uwe wangu kwa utenzi huu, niamini nielewe, you're my baby. Number one, ha 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 ha, it's when you say y'all.